abu malik al ashari mo ne yonent bi da waxone ne lab moy genn walu gem am ñu ne al iman gem lay fi di fofu melne kon tiyaba ji ñi faye ci gem genn walu ga lañu faye ci lab am ñu ne al iman day fi di fofu julli te lab moy tax julli bax kon melne ne lab moy genn walu julli alhamdullilah mu ne day baat bu reey reey ba nga xamé ne day fess place ba manam tiyaba am ngeenelam buñ ko dé pess ci place ba té fess del place ba subhanallahi ak alhamdullilah mominet li moy natable tam la ani mo ci top ba tam la wo waye mahnaay mom ben la waye mahnaay mom ben lay doon subhanallahi ak alhamdullilah la né sien tiyaba dafa reey reey ba nga xamé né buñ ko sopp won jëm mu fess digënté asaman ak souf